Yeah, Navi Kenzo. We speak for no reason. Nigga. Tired of something.
Young D.
Ha. Yeah. I lead you. I'm a super visa. Win. I'm a super teaser. Ha. Let's go. Ha.
MDB.
Nigga. Woman of a visa. Woman of a visa. Woman of a visa. Clap. What's on it now? Whipping the belly.
Ni kwanza kuimba niomba visa nikaambiwa sifa sina. Nkaona ujinga isiwe shida kwanza nikuze jina. Shida ukiwa underground maana mziki unadharau. Hawashikiki hao wadau na bila kiki wenyang'au. Sasa hivi nikipanda stage na washika iwe club au taifa utasikia. Na venye tizi na iwakilisha genyu tiku nipa visa. Alhamdulillah, hii ni miujiza. Asante Mungu, asante Jesus.
Nigga, woman of a visa. Woman of a visa. Woman of a visa. Clap. What's on it now? Whipping the belly. Woman of a visa. Woman of a visa. Clap.
I got my destiny to fight for the peace in my family. Who got the pastor praying for the African peace and the enemy? I come from a destiny. Who felt on my beat of a nasty me? You care for the least, I care for the bestest. Come on, please don't face me. Checking a mimi, unakuwa na visa na mimi. Kila after na bisha na mimi. Never can't we above in a minute.
Aliye juu kanipa visa, si miujiza. Aliye juu kanibatiza.
Sasa hivi nikipanda stage na washika iwe club au taifa utasikia. Na venye tizi na iwakilisha genyu tiku nipa visa.
Nigga, woman nipa visa. Clap. What's on it now? Whipping the belly. Woman nipa visa. Navi Kenzo, huh? Above in the minute. Aliye juu, yeah. I'm a super visa, huh? Aliye juu. I'm a tuba teaser. Young D. I call. Now we're.